Zabbuli eyana mu ebbiri. Ng'empewo weewejjawejja olw'amazzi, bw'etyo n'emmeeme yange weewejjawejja ku lulwo, ayi Katonda. Emmeeme yange erumwa enjala ku lwa Katonda, ku lwa Katonda omulamu. Ndituuka ddi ne ndabika mu maaso ga Katonda? Amaziga gange y'emmere yange emisana n'ekiro, bwe baŋŋamba obudde okuziba nti, Katonda waali ludda wa? Bino mbijjukira ne nfuka emmeeme yange mu nda yange. Bwe nagenda n'ekibiina ne mbatwala mu nnyumba ya Katonda n'eddoboozi ery'essanyu n'ery'okutendereza ekibiina ekyegendereza olunaku. Kiki ekikukutamizza emmeeme yange? Kiki ekikweraliikirizza mu nda yange? Suubira eri Katonda, kubanga edda ndi mutendereza olw'obulamu obw'amaaso ge. Ayi Katonda wange, emmeeme yange ekutamye mu nda yange. Kyenva nkujjukira mu nsi ya Yoludaani ne ku nsozi Kerumooni ne ku kasozi Mizali. Obuziba bukoowoola obuziba, amazigo ageefuukuula bwe gayira. Amayengo go gonna n'amasingisira go gampiseeko. Naye Mukama anaalagira ng'ekisa kyo emisana, n'ekiro oluyimba lwe lunaabeeranga nange, kwe kusaba Katonda ow'obulamu bwange. Ndigamba Katonda olwazi lwange nti, kiki ekikunneerabizza? Lwaki nze okugenda nga nkaaba olw'okujooga kw'omulabe? Ng'ekitala mu magumba gange, abalabe bange banvuma, nga baŋŋamba obutayosa nti, Katonda waali ludda wa? Kiki ekikukutamizza emmeeme yange? Kiki ekikweraliikiriza mu nda yange? Suubira eri Katonda, kubanga edda ndi mutendereza, bwe bulamu obw'amaaso gange era Katonda wange.